Yeah. So for what about I'ma die. From Tanzania.
Madoido.
First time na kuona moyo ulishituka mwenzako, ndipo hapo nikatamani niwe wako, na wewe bila kusita kanikabidhi pendo lako. Oh my god, yeah. Ni kwako na enjoy, nikafate nini kule, hata posho sitoi wanipa vyote bure. Tiza ipati mtajikondesha bure. Baby you are so smart, le mère de jule. Makata jini yanalia mwata laini. Ona Samata na Tiagolini. Madoido.
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 Madoido. Madoido.
Madoido.
Madoido.
Madoido.
Madoido.
I'ma die, the beauty, sure. Okay, scare you. Maringo kama twiga, tototo. Mwendo ka umekanyaga kokoto. Sini mekununulia skokonko, so sina haja ya kukuvizia chochocho. My dear, usiende mbali, come here. Jo unipe asali na jump here. Jo zege alilali, so jump here. Sofia likukaba, antafika kwa baba, antafunga mkataba. Mina we kwenye ndoo ndani siku saba, wazushwa tavaba, we ni haba na mihaba, tujaze kibaba. We out here.